umwana arahana naka turara muri iki cyumba hano nakuruka n'umugabo n'ukuri icyumba haba hasi warambura hagatenge utakiyorosa nuko
mu cyumba kigirwagamo n'abanyeshuri kuri rimwe mu mashuri abanza riherereye mu murenge wa Rwimbogo mu kiyecumi nyirangira umwami Alphonsine aratwiganira uburyo barara muri iki cyumba cyahoze ari cy'amasomo. Ibyumba garukaho si ibigizwe n'inkuti zizimenyerewe, ahubwo we n'uwo bashakanye bagiye bagerageza gukora utwumba duto bifashishije intebe zicarwagaho n'abanyeshuri mu gihe cy'amasomo ngo babashe gutandukanya aho bakinga umusaya ndetse n'aho abana barara.
Nta supanete ubu dufite nyine, turihangana nyine nk'abantu bari hanze. Hari igihe wagora nko mu nzu wenda ahantu hahomye, hano hose ukabona hararangaye imibu ikinjira. Basi ubundi ngo tubayeho kandi n'icyo kurya nyine ni ukukibona nyine kuri mana fasha agenda dushakije nk'ahantu hari nk'utwumbati amazi nyine ajya dukungutana ni byinshi byagiye ibaze nk'ahantu hahenze mu mateke ugateramo imyumbati ugahinga udushyimbo nk'ahariya nanda ntarahagata ukabona hagiye.
Iyi mibereho iteye itya si Nyirangira umwami n'umuryango we bayisangije bonyine, kuko kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka turimo mu karere ka Rusizi imiryango hafi 80 imaze gukurwa mu byayo n'ibiza biturutse ku mvura nyinshi. Aba hafi ya bose na n'ubu ntibarabona aho gukinga umusaya hahamye. Harimo abakiriwe na bagenzi babo mu miryango barabacumbikira by'igihe gito, ariko hakabamo n'abashyizwe mu bigo by'amashuri muri ibi bihe amasomo yabaye ahagaze kubera icyorezo cya COVID-19. By'umwihariko kuri iki kigo cy'ishuri cyakiriye Nyirangira umwami n'umuryango we, hacumbikiwe indi miryango igera kuri 6, bose hamwe bararenga 30.
Tubayeho nyine mu buzima nk'ubw'impunzi, inzara, kurara ahantu habi, imibu, malaria. Nuko ahanini haba harimo n'abategera n'imirima ngo bahinge nyine ari ugushakisha gutyo ubuzima tu ngo nyine nuko uyu mugabo agiye akabona senga isano ku buzima burakomeza.
Ni ikibazo urabona kwageze ahanga tutiteguye, turi kukwari agatuvuye hanze tuvuye kudeya, ubu ntacyo gukwa mbega dufite nyine turashonje turakenye mbega.
Aba bavanywe mu byabo n'ibiza bo mu karere ka Rusizi baratakambira inzego z'ubutegetsi cyangwa se indi miryango nterankunga ngo ibarwaneho cyane cyane kucyo barya, ibiryamirwa ndetse n'ibikoresho by'isuku.
Batuganira nyine bakareba ko babigenza kugira ngo ubuzima bukomeze.
Mubona nk'ibyibanze bikenewe hano hantu muri kuba mu mashuri n'ibiyemo?
Wenda mu gihe tukiri aho ni imibereho y'inzara, nicyo tubona kitubangamiye cyane, ko dushobora kubwirwa n'igihe tuburara twavuze ko tubigenza. Wenda tubonye icyo kurya tukabona n'izo nzitiramibu nabyo byadufasha.
Ibikoresho ntabyo dufite, naho kuryama ni danje. Hari kuri supaneti tuharyamana nabo bana bose n'umugabo mfite 5.
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ziravuga ko zatangiye gahunda yo gukusanya ibiribwa hamwe n'ibindi byankenerwa byo guha abagizweho ingaruka n'ibiza, haherewe kuri aba batujwe mu mashuri i Rwimbogo. Uyu ni Bwana Kayumba Efuremu uyobora Rusizi.
Arabakigeramo twe twabahe ibyo kurya, ngira ngo uyu munsi bagezeyo bisa naho stoke zabo zashize. Ariko tumaze kuvuga n'ubuyobozi bw'umurenge, twumvikanye ko babona ibindi babashyira muri uyu mugoroba mu gihe tugitegereje kubona ko babona icumbi ryabo nk'uko bari basanzwe bakiri mu nzu yabo. Ubu tuvugana tugiye kubashyira supaneti 7 kugira ngo bazifashishe mu gihe bakiri hariya tukiri gushaka uburyo twabakodeshereza mu mazu asanzwe, cyangwa se bakabashobora no guhita banafashwa kubaka inzu zabo.
Kugeza ubu imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi aha muri Rusizi igaragaza ko ibiza byo muri aya mezi cyane cyane kwa 4 byasanze hari indi miryango hafi 400 yasenyewe n'ibiza byo mu mwaka ushize wa 2019, ahari hamaze kubakirwa isaga gato 170. Benshi muri aba baragaragaza ikibazo cy'uko aho ibiza byabasenyeye bigaragara ko atari ahantu hakongera guturwa kuko habaye mu manegeka kabije, bikaba bisaba rero ko ubutegetsi bushaka ahandi ho kubatuza bundi bushya. Uretse aha mu karere ka Rusizi, ibiza biheruka kwibasira ahanini igice cy'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'u Rwanda byahitanye ubuzima bw'abasaga 70, bitwara amatungo n'imyaka y'abaturage kimwe n'ibikorwa remezo birimo imihanda n'amateme. Icyakora aha muri Rusizi ho ubutegetsi buvuga kuretse amazu y'abaturage yasenyutse cyo kimwe n'imyaka yabo yatwawe, ndetse n'imwe mu mihanda y'imigenderano yangiritse, nta muturage wahasize ubuzima. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.